This is an MUT Radio podcast.
Banayila baqhamuka lapha yana kwesivuthayo eMaputaland. Sikhuluma nobani? Sikhuluma no admin lapha yana, sikhuluma futhi ne editor of esivuthayo eMaputaland. Sawubona. Siyaphila kunjani baba? Ayi ukhulumela phansi ke. All right, sesiyakuzwa ke manje.
Usiyangizwa.
Hayi sikuzwa kahle. Kunjani?
Hayi number 1 khamba kahle.
Hayi sikhona. Kunomsindo engathi uzosiphazamisa ke lapho. Ngazi noma usondele kakhulu unespeaker.
Hayi nokushuthi aircon phela. Ngiyashisa ngala.
Oh yeah.
But kunjani manje?
Hayi ngathi kuba ngcono impela, kwehle kuya ngokuhla kuba ngcono.
Okay,
hamba kahle baba.
Hayi number 1.
Siyazi ukuthi na uthi sintso yenyone. Uthi
ulalela abantu abangaze.
Abantu njengabantu abangilalele, it's 5,377. Hey, my hamba kahle kodwa fethu, sisitshelile uthi nakuhamba kahle. Abantu kade bekulokhu bekulindele, siyabona lapha kuFacebook. Siyabona ama-tag akhona, ama-tag e-MUT Radio, sesithi asingene kwi-poster. Umsakazo Ncuku, khuluma nabantu abakhulu esivuthayo eMaputaland. Baba, umbuzo wami wokuqala nje, ula, iqale kanjani iMaputaland? Noma ngasasitshelanga ukuthi iqale ubani, but iqale kanjani nje isiqalo sayo?
Well, in 2014, there was a research umuntu ayenza ngalapho eThekwini. Eyayithi uma umuntu mayelala noma evuka, into yokuqala akayenzayo i-cellphone. So, which means umhlaba nje or any business ofisa ukuyenza, you'll be making a mistake uma kuthi alikho online.
Yeah.
So it was during 2014 la khona sabona kwanda khona ama app. I don't know ukuthi leyo radio yasungulwa nini ngoba nayo ine app.
Yeah.
It was around lo mqondo njalo ukuthi umuntu mayivuka mayilala uphathe cellphone. So the communication efanele yenzeke kufanele ibe centered online. So kwaqala kanjalo ke a research, but 2020 yaqala kahle ke 2020. Yebo.
Yeah.
Because I think 2019 I was in Swaziland and there was this thing, maybe liquid call, you know, I need something different, which will be an online newspaper, as of a different from what amanyama newspaper ako. Yeah.
Mm. So you have this unique style of reporting noma ukubeka indaba kubalandeli bakho. So ngifuna ukuza ukuthi ukwazi ukuthi na indlela enahlala phansi nafuna ukubona ukuthi na thina sifuna ukuhluka kanje kwamanye ama online newspapers.
Yeah. Mhlambe to give you a background, I am a professional journalist.
Oh yeah.
In 2019 I was a journalist of 15 of South Africa who were nominated we award ebizong tuwa Inet Nakasa journalism award. So I was among those journalists that are kept out of emergency money in South Africa. So in 2019, and I've been a journalist for almost 17 years now.
Mm.
I've been writing for Isoles, writing for Daily Sun, still continue uba I senior correspondent at Kakas FM. So nje kulento kimi umsebenzi. Then abantu abazinto athi bayahlupheka, do you know that?
Kanjani?
They don't have money.
Oh yes.
Because they don't monetize lento ye journalism. So finally wenze lento yejournalism uyimonetize ikufakele imali. So when I was writing for Isolezo was making a lot of money ngama stories ami. I know they're listening.
Yeah.
Because I enza ama front page. So abantu abaningi babekade bekhuluma nje ukuthi hey hey bonile isitori esiyokuso ukuthi sokudla basathi okay if I can take lento ikwazi ukungisebenzela mina but ingasebenzela amandini those people who are owning ama newspapers then akufanele ihluke neyelanga afanele ihluke nesho lezo then ke a vision yaqhamuka ngesikhathi kuzoba ne lockdown
yes
remember during the apartheid kwakunalento yokuthi abantu babengathi besaba behlashayela beshawa ngamabhulu and so on and abantu abafana no Joma Fela which good is nice nabanye babekhona bahlala phansi basebethi no we need something esizoyiveza emphakathini ezothi ezobenza ukuthi abantu bahlale babuke iTV bahleke bakhohle ukuthi bake bashama ama lokho so then ngayithatha lo concept ngayifaka ngala yahlangana nenani nalento ukuthi kune lockdown you understand
yeah
so ngase no I need something ezothi umuntu mayefunda uphele stress so ukuthi uzofa noma babo akufile then akusekho umuntu and abe le nto yenzeke when they read ama stories lana bathola ukuthi noma bayahleka and kwehla stress then yaqala ke you understand
yeah
then I have to develop a different character nje engajwayelekile rough so mawu ukhabuka le character ehlukile
yeah
number 1 fanele uyeke lento yokusaba ukufa nokuthi so kufanele ube rude sometimes and then the time abantu bebuka bethi oh hey we don't write like this one
yeah
so our stories are basically lento esibizwa ukuthiwa i-conversational value kufanele ibe nelento abantu bakhulume ngayo ama-taxini and also so that's our core business people must talk about it you understand
yeah
so ya hamba ke yazi afia la sikhona
so siyabona khona enye indaba lapho ibhalile njengoba sibona ukuthi na liyashisa ilanga kulezi insuku and uqhamuke nokuthi khona owebe iqanda lenyoka lapha yana enanda dem yinto buyicabange nje from top of your head noma into the acha ukuthi ngihlale phansi ngi create let
no our stories are true
Yeah.
I'm not sure is that you're right. So you file a call.
Yeah.
They are true. Take them as they are. Vele njalo iqiniso. Fire athole lo muntu ontshontshi.
Abuyiswe. So siyabona ukuthi na ukhulume ngokuthi na isitatheli isikhathi esiningi incane imali esiyenzayo and then also uthena angisiphumele eceleni manje ngizenzela into yami independently sengifuna ukwazi ukuthi na so wayiqala ke ezivuthayo eMaputa Land kuthatha isikhathi singakanani ukuthi ukwazi ukuyimonetize ke manje
let me say ngesikhathi isaqala bengilala only 3 hours a day
Mm.
So how many hours a day? Out 24 hours.
Yeah.
Uba bengilala kusho bengisebenza mina how many hours? 21 hours. So bengilala only 3 hours building content, trying to get abantu. Nokubuka ukuthi if i-business lakho lilandela kuphela abantu besilisa, uzolamba. So you must thole kakhulukazi abantu abangama followers akho bakuba abantu beshazana
yeah
and you must understand ukuthi what are the things abayithanda kakhulu vele I researched ukuthi okay bayithanda I will never forget getting ama ngathini ama comments out too one of the lady yathi yazi ende kuthiwa izindaba bengayinakile
yeah
the way udaba olibhalwa ngayo la ekhaya now I would like ukuthi noma ngibuka iTV ngiboke uhlobo lwezindaba olufana nalo because uyazi wayibonani wayibona istory esihlasimo somzimba kodwa manje masibhala thina asim drive ekuthini ukuthi kufanele aphatheke lapha.
Yeah.
At the same time, but we are drawing what we call sekhanda lento esibiza ukuthi a theater of the mind.
Yes.
So a person must be there. So what lo muntu yazi kusukela manje I'm now following the page. And ngiyakutshela ukuthi leyo nto leyo ya njengisho ukuthi no man. We're not doing well.
Yeah.
Kulento eyindaba. So we neglect abantu which sitshela ukuthi bonke abantu ba serious. So why don't we write stories? Whether it's serious kanjani, but a story must be light. Singamshilo umuntu ene stress.
Mm.
Because indaba yakhe ukuthi umuntu ubulewe kanjani, cha ke yona indaba yakhe. Yena fanele azo ukuthi okay, uline 01. Yes, now abantu babulewe. Then what? Understand? So, ngesikhathi saqala this newspaper, I remember there was an accident a corner.
Yeah.
So abantu ababehla khona lapho kwakungabantu abakhonzezayo. So I write the accident enzeke around ehlohlu.
Yeah.
Vele imonto ibeke phansi. But my focus yaba sekuthelini naze accident, but next year accident, there is this mfundisi ophuza iCoca-Cola. Babhizi baphuza iCoca-Cola and bayaphuza sana. And that one should be part of the story ukuthi even though kuginqike imoto, but they don't forget to drink alcohol. I mean uCoca-Cola wabo. The way besebelambe ngakhona.
Yeah.
So into enjalo nje yenza ukuthi abantu bangabi stressed. At the same time kube khona into encane as a driver and then akhohle lokhu kuba stressed ngesigameko esithile.
Sikhuluma ne-editor yezivuthayo lapha eMaputaland. Asiyangeke size sidisclose-ke ilokhuzana i-identity yakhe. Njengoba ecelile nje ukuthi hayi, asingasho ukuthi ubani, asingamusha isibongo, but sithi nje i-editor no-admin weyilapha nezivuthayo. But ke sesiyathola futhi ukuthi yena kahle kahle qualified lapha yana kwi-journalism. So lento akayenzayo uyayazi, unomyoningo. Ey madoda la sesizulu sibaleka nesingisi siyabaleka kubaleka yonke into. Ngifuna ukwazi ke Mr. ngoba sesibonile ukuthi na ngempela ezivuthayo eMaputaland ziyalandelwa kakhulu naseyinkundleni zokuxhumana. Sengifisa ukwazi ke manje ukuthi na amanye ama newspapers noma amanye ama online newspapers ayimukele kanjani eMaputaland?
Uzomangala mangitshela ukuthi we are all colleagues and we talk together and there are stories thina. We don't write all stories.
Yeah.
Let me aspire to zonke indaba thina. For example, firstly your question is it bayimukele kahle and they are the followers and they call me but hey cela kube uwoshala le story thina a fit kwi publication yet. So it
yeah.
Shows that ukuthi vele sindawonye vele ama colleagues siyazana bayazi ukuthi ba
yeah
so bayimukele kahle we don't write all stories stories like ukuthi umuntu for example asholanga
yeah
sinenkinga nangumqasho wethu. No, we don't write those stories. You know why? Uma sesibhala story lo muntu esehola uzobuya inikitha sinikeze R100. Athi ngiyabonga. No.
Yeah.
And umqasho wakhe kufanele ngabe uthole ithuba lok advertise la kimi. Yabona sengiluze kabili ke mina, ngiluze R100 walo. Lose an advert.
Yes, yes.
So I don't write those things because I lose.
Yeah.
Yeah, but I'll be using all my energy and doing that and all stuff. I won't forget Omonyo Mama Oyagate Eshulega Ungwaba because one of the insurance company getting egg when I said Sugu Ngwabele, yes, Nigima. And Batinda team, you know, Basaba Gafele because.
Yeah.
And we write a story. Bam Kokel. Let me tell you, Bam Kokel 10,000 and Ubese Vele engasezokungcwaba vele oh bese bengcwabile but imali engeke sayithola
yeah
you won't believe ukuthi this person might hold 10,000 wahamba ngizokubonga nje kuthi hayi now 1,000
yeah
so mina I spend my data I spend my influence ukumsiza but to come back no that's why kufanele singayithatha imsebenzi ama lawyers umudala ayekwi lawyers uzofuba sezokhokha
oh yeah oh yeah eh kodwa umfundo buzayo la usibo from a Bishop Hotel residence one of the residences ala eMangosuth uthi eh ngifisa ukwazi ke mina ku anonymous umbiza ka anonymous uthena ngicela ukwazi ukuthena since esemkhulu kanje esekhulile futhi siyabona nasenkundleni zokhumana unokutrenda ngendlela kabhala ngayo izindaba zakhe sicela ukwazi ukuthena unabone abasebenzi uma bekhona bangaka abasebenza kabaqashi le ukusiza kwi unemployment rate yase South Africa.
Okay. Mina nje personally I do have ama business ahlukene.
Yeah.
So Avutrend Maputo is just a newspaper but there is a parenting company.
Yeah.
Ekhona that assist omasipala that assist izinto eziningi. So baze baqasheke lapho. So for now asikakayivuli into yama freelancers.
Yeah.
Lento yama because we don't want ukuthi siqashe umuntu and khona lapho singeke ukwazi ukumkhokhela.
Yes, yes.
So but we do have for example we do have another newspaper Isolo Cause falls under us. Ngesikhathi besivalile ngala inyanga yonke, I think early last year. Sasungula within a month, there's just number followers, about 10,000. Kodwa, gentlemen, we over 50,000, which is Isolo Cause News. That newspaper in a Michelle Wall.
Yeah.
And every advert esukingena. Is a PN and everything. Tina no asfunelo to unje kubegi brand. Therefore, si a kubega kuza isn't his name. Njoma kuza ma elections.
Yeah.
We will employ abantu abaningi so that sizokwazi conduct ama elections. Ama town hall debates. So bazothola lapho ke. Then the podcast is coming. So abantu bazothola lapho ke uthola kanjani ukuthi vele ube ngomunye umuntu mhlawumbe ozobe shooter ozobe doing ama editing and all
yeah.
Those things yeah kuzoba kanjani.
All right. Just one last question before we go because we have another interview. But angeke ngikwazi ukuhamba ngingakubuzi lo mbuzo lo. So uyabuza omunye uthandiswa lapha eAbelia residence. Ukuthena kade ngibonile lapha eBhalile ukuthena umsakazo onqu but ke asidlule lapho. Uthi nakho la elokhuzaneni one of okay angifuna ukisho ke la singayisho lena asivali ngoba sisemsakazweni but asingenele kwenye ilokhuzana yala isa eDurban iDUT uthena ikhona igeneralism eyenziwayo la iDUT sicela ukubuza ukuthena wayenza kuphi eyakhe noma engasayishongo but uyenze kuphi eyakhe igeneralism angifuna ukubuza lokho kunye mhlawumbe sengakubuza ku WhatsApp because kusemsakazweni la
I know I am the family, so I did the creative writing corner. My dala about 2009
yeah.
But I'm but I will never forget one of the great men, Sandile Mtatani.
Yeah,
who is an editor. Sunday Independent right now. Lapaya, we independent. I've worked with so many. So one of the people who bank creators, people like Alex Ntiyane, still my boss. because ngi I still freelance for Kakasha FM. So nje ukufunda.
Yeah.
Kubalulekile. But on top of ukufunda, kufanele ube nalo uthando lalento.
Yes.
Ugcotshelwe yilento. Because you can do anything ukuthi ufune imali but ugcotshelwe yini. Uyakwazi lento ukuyenza. So uma into kungeyakho, kungeyakho nikezwe yona. Into yokuqala zokubona ngayo ukuthi awuzukuyithanda imali, awuzukuthanda ukwenza iprofit ngokukhulu kushesha. But you will work and the profit will come as a compensation ukuthi you've been doing. Into ebalulekile is to build a brand. That's why ngingafuni ukuthi kuvele mina. So I don't want to ukuthi igama lami livele. Into efanele ivele is the brand. That's the secret.
Yeah.
My business. Till today, ubungamazi. Angeke wazi ukuthi ubani umuntu wasungula KFC, ubani umuntu wasungula ubani ba. No, into ehamba phambili must be the brand.
Yeah.
So ukuthi ubani banayo lutho. Don't need that. You need the brand. Yona siyipusha.
Wonderful. Mr. Sicela ukuza ukuthi na sikuthola kanjani inkundleni zokuxhumana?
Hayi, ivutha emaphuteleni. Just follow our page. Zikhona futhi ku Twitter. Cha kunje asikho asithanda ukuba ku Twitter ngoba audience yethu iyathanda ukuba kule nje free mode. So manje awukho free mode ku Twitter.
Yeah.
So siyangena nje but Facebook ila sikhona kakhulu.
Siyabonga kakhulu Mr. Ube nosuku olumnandi nezivutha eMaputaland.
This is an MUT Radio podcast.